asome bilowozo byange kebelane mu mutima gwange awakanye kitange nsasira kuba mfuba oyise kigambo kyo kululimi lwange mfulo muwatwa miwo munange ekyokuwadde kigambo kyo
Jacob Beats.
Chigambo change.